ZambianGospel.com.
Mweleza wandinga fweniko uchushin salane chipowe fya isule chalo Jesu konsho kongaya amalanda no kuilishanya ubupina no kubulilwa file pongomo kange mfula pakulaya ama tontong kanyo yalilembwa afinso fya makalamba imisepela abaichene fitekwa mwema kufi yandi winenuka we mutima wantindo besala puka fimwandanshi nemi pashia kowela Eti fichin fie lesa wameo Eti fichin fie lesa wamilalo Imimana masabi fiaba mbwe Umufundo ponse wanyanta Imiti namane mpanga Takuya Ama buena yo minta pendwa Na babo mfili bumba Lelo bunonshi wabafie Pama pepala Infula kwena ila loka Umutende twimba pofie pefie Lelo tushala pofendechi sungumu kanwa Mwema kufi yandi mwine nuka We mutima wantino besala puka Fimwa ndanshi nemi pashia kowela Fichin fie lesa wameo Teti fichin fie lesa wamilalo Uku pepa kwena tula pepa No kufunga ni pamushi Ama sambili lona yo nileka leka Kubomba na kutula bomba Gabasha na bagabalwe Uluchelo akasuba elio nobushiku Ushe ni nkande ya fita Nangula mano ayachepa Na chuchuti kamwe tata Jewe niko Mwema kufi Yandi Mwine nuka We mutima Wantino Besala puka Fimwa ndanshi Nemi pashia Kowela Teti fichi mfie Lesa Wamweo Teti fichi mfie Lesa Wamilalo Mwema kufi Yandi Mwine nuka We mutima Wantino Besala puka Fimwa ndanshi Nemi pashia Kowela jeti fitimfe lesa wa mweo jeti fitimfe lesa wa milalo fi mwandanshi nemi pashia kowela jeti fitimfe lesa wa mweo teti fitimfe lesa wa milalo
zambiangospel.com